Goncha Music.
Nimetokea nayo hiyo.
Here we go. Kila mti
Bumshakala kashatanisha kwa eye. Steam zinalipi wajolete ni bye. Bang bayo uko kwenye anga say why.
Vamos, vamos.
Come baby, come, come baby, come, come. Suna juwa mina wewe dam dam. Mpaka wengino shawa poteza. Move no makete mina isogeza.
Hold up, zigo kama limechorwa. Kikatika nasikia kunyora. Yo chaga zita umba wora.
Come again.
Hold up, zigo kama limechorwa. Kikatika nasikia kunyora. Yo chaga zita umba wora.
Come chume me, come to my bed, Come chume me, come to my bed,
Tundu wake ume amsha kila say.
Tishane buruga uyu day.
Tundu wake ume amsha kila say.
Tishane buruga, shane buruga.
Kama mbie atuli ukata. Kamlete kama kiukata. Kama mbie atuli ukata. Kamlete kama kiukata. Anani huwa na vilipsi.
Kila mtindu.
Mikono shika kwenye hipsi.
Kila mtindu.
Kibinda juu shika kete.
Kila mtindu.
Anauliza kiberiti.
Kila mtindu.
Nafika kati na kutana matutana. Hapande juu marachini kachutama. Abdala kichwa wazi achimama. Haya mambo ni ya kima cha juu sana. Kama na vinya, mara na piga Kama na weka, mara na minya Kama na bana, mara na chia Kama na nata, kama nataka Come chume me, come to my bed Come chume me, come to my bed
Tundu wake ume amsha kila say.
Shani buruga uyu day.
Tundu wake ume amsha kila say.
Shani buruga
Kamwambie atuli ukata Kamlete kama kiukata Kamwambie atuli ukata Kamlete kama kiukata
Amina Lazima Lazima ta.
Come again.
Amina Lazima Lazima ta.
Waya.
Kila mtindo.